Mr. CLG. Exclusive to Zayda Hype Mag. Nazunguluka sana tose ya pintu deleta. Naunga anje namanine. Tie kwa mamaka kuzibe. Tie kwa mamaka kuone. Nazunguluka sana tose ya pintu deleta. Naunga anje namanine. Tie kwa tataka kuzibe. Tie kwa tataka kuone. Everybody wanna know why the thumbbad ndiwe pana kazi awa wonse why na tinjazi iwe ndiwe wamene na sanka pamene ni diaka siwa ziwa kweta choka type mvula yati loka choka ona how happy iwe unipanga if I didn't know better I would send you a muzanga but that you are come on tie kumunzi tika pele ke utenga tiva pange busy. Wetu wetu ona bali mwetu mwetu uninvesa nyuku nyuku si mahat go vuku vuku. Yes love, iwe you my best of. Pana kazi wonse kulie owela above. Iwe niwe special one kazi ni maona. Paka manje ni madabwa ati kushe nizona. Uzikumbuka munjira po chiri ngapa kona. Ati ndiwe ni mafuna next to me usiku kongona. Nazungulu katana tose ya pintu deleta. Naunga anje namanine. Tie kuma maka kuzine. Tie kuma maka kuone. Nazungulu katana tose ya pintu deleta. Naunga anje namanine. Tie kwa tataka kuzine. Tie kwa tataka kuone. Magelo alimbueva mushe but you the nicest. This why nearly penka leche I got the bestest. Kuseni you the freshest. Muzua the hottest. And oh yes before I forget. You and you were each a story of the glory that is written in the stars. I made promises and stole kisses from you in the dark. Oma now I see the light. Kuja ku end kwa tunnel might as well. Kiss and tell no need your change your channel. I like what I see. Na vomela was to be. Cause na pita through your CV and I like your pedigree. Oh, the boys jealous me, well the women risk it all. But I pay them no mind, cause behind I am a closed doors. Iwe niwe special one, kazi ni maona. Paka manje ni madabwa, ati kushe nizona. Uzikumbuka munjira po chiri ngapa kona. Iwe ni mafuna, next to me usiku. Nazungulu katana tose ya pintu deleta. Naunga anijika manine. Tie kuma maka kuzine. Tie kuma maka kuone. Nazungulu katana tose ya pintu deleta. Naunga anijika manine. Tie kwa tataka kuzine. Tie kwa tataka kuone. Exclusive to Zayda Hype Mag.